Ukamupeza wokuponda okupasa chimwemwe osakupasa ma pressure ndi chisomo basi sono wanga ndi munyadile ine wanga ndi mupepese tima ina tokomati ndi muchule basi hani mkati muchene mukati muyende pamene umaziwa kuti si muntu wamba. Oh baby
baby.